Karibu Kanairo, karibu Kenya. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Na nikali, nikoshua. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kienda choo naone kuna mtu. Bado atabisha na ulize kuna mtu. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kujani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, nikoshua. Ukiwa kejani usikia umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag hapo Twitter. Uta trend. Customer Kenya ndusema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badala ya muzaji eh. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya Sima saimara tu, tu. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng, lugha taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia wa Kenya, ya kutuma mail. Ulituma mail, kuda nilituma, kwani haukuiona? Iyo ni uongo. Customer Kenya, kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua, huyo arudi. Kenya kienda choo naone kuna mtu. Bado atabisha na ulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema tena sana. Na tuna tatu umetuweka eh. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya Sima saimara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya. Tuna madem, peng, peng. Mamorio mabazeng. Lugha taifa ni sheng, sheng. Kanairo, excuse ya Mkenya akikunyima pesa. Atadai Buda, I wish ungenipigia mapema. Awezi imagine. Nilikuwa na hiyo pesa nikatumia mother. Sai sai tu. Ukikuja Kenya heshimu watu watatu. Akina nani? Mwizi, polisi, kiegonyi wa matatu. Kwa nini? Uliza Mkenya atakwambia sababu. Tunapenda sherehe. Tunapenda mneti. Watoto wa Kenya ni warembo. Watoto wa Kenya ni mapainting.
Ana mambo moga, akazifanya holy job. Niko na message kwa phone, kumbe alichapwa na Kevo na Brayo.
Punguza manye, punguza manye.
Ata mamangu akutaya.
Punguza manye, punguza manye.
Punguza manye, punguza manye.
Ata mamangu akutaya.
Punguza manye, punguza manye.
Punguza manye.
Uyu manza na nibamba. Lakini ubaya anapenda kugaga gawa. Nasikia anadai wazee walisema miti ni dawa.
Na mia lini show penzi yake kwangu ni ya pawa.
Yake pata potea kata customer Kenya pa.
Yo post ndeze IG alafu anaandika caption moja deep. Wacha chocha.
Toto
napenda manyundo
Nilidhani katoto Toto kupena hila kapoto
oh. She de sebi yanga de De, 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 de Sebi yanga de De, 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 de She de sebi yanga de De, 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 de She de sebi yanga de De, 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 de
But I really light it up, up, up. Baby girl, if you give me one night, I'ma make you fall in love, 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 love. Nothing to it, I can do it, I'ma make you know my name. Problems on the speaker, baby girl, tell them to say I'ma give you super loving each and every day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day. Sippy young guy, day, 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 day.
Aparan moja aita dosha labe wende zile za Boy, 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 4
Hey,
nita kukemea kiro 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 4 Hey, nita kukemea kiro Apa suta washu nina dudu manyo Apa nda kulima ni kumoge manyo Katiba ni wina medu na nguo na fua Siyapendi twe, de, re, de Asike, mbwe inananye Ge, mwana wefe, sunapenda rungu Alitua putu tuka mwita dadi Mafuta ni ya ngombe, na unapenda ngwati Ai, aje, nyugu Afwa nangi makeup na unapenda lotion Kam ni kutak, tunapenda question Jaba ni ya luta apa pienga session Kuja taranginyo ni na hati lesson Hakuna uniform kuja na kileso Juzi meru, nda Jukesho ni dadu, nda Aparan moja aita tosha labe wende zile za Boy, 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 4
She says my love is original She say it's sweet and digital
Digital
My baby,
Koroga.
My sweetie
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti
Koroga.
My darling
Koroga.
My sweetie
Koroga.
Mazako itani uwa bipi Mwenzi lipo umbo mabaya ni sawa, sawa Usini umize ume nikalivaba nkawa chawa, chawa
Koroga kiss me baby
Hello, wewe, wewe,
moyoni. Elewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Ulivyojaza nipo moyoni. Hakika wengine sio weza waki. Wewe wa thamani. Kanipa Maulana. Oh Maulana. Weza waki.
Such kind of love,
Saldino.
I've been around the world, but never seen such kind of love.
I've never seen such kind of love.
It's because of
I, mashallah, urembo wako hauna doido. I, mashallah, urembo wako ongeza maringo.
I, mashallah, uzuri wako hauna doido. Mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo. Oh boy, you should know that I can do without you. Oh boy, you should know that I can do without you.
Oh yeah, you should know that I can do without you. Oh yeah, you should know that I can do without you.
Mashallah, urembo wako hauna doido. Mashallah, kwa urembo wako ongeza maringo.
Ay, mashallah, uzuri wako hauna doido. Ay, mashallah, kwa uzuri wako ongeza maringo.
Mtoto msafi umesafisha, na tena wewe sakotika. Heshima unayonaridhisha, na tena wewe ndo malaika. Hakuna mwingine atafanya moyo wangu pumzike. Hakuna mwingine.
So ya gala nyo my body. My body, my body, my body. Unja gala no kusinga ko my daddy. My daddy, my daddy, my daddy. Natuka, se wafuna. Mutima gwange, we gwantuma. Nasima face, nasima kala yo. The way you do me, baby, misazo. Kama toka pasati, nge na wona kabali. Ya gala nze mpambali, mikufu na midali. Ga shining, mogula gowo. Like a diamond on your body, yo. Boy fire, oh. Give me fire, love fire, oh. Boy fire, oh. Give me fire, love fire, oh. Boy fire, oh. Give me fire, love fire, oh. Boy fire, oh. Give me fire, love fire, oh. Engeri jonchi ku engeri, engeri jokwata engeri, la engeri jonyweza.
Siweka mkono juu, juu. Hey, zile na bamba mpolisi wana ubaya. Demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Kuseo ni the handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa akwaya. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Na naringia sana flat tummy hana taya. Hakuna kila kitu kitu hana gani haya. Mtotongwa kitu wa KU mtakata. Hakuna gama somo KU mekata. Unapeleka mtoi first ya introduction. Baada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu, tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasiku lakini kombato ni custom. Penga na lia,
mi upenda vile una lap njons.
But you see daki kolona girl, please put your mask on. Nekwende chepa melo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini ya pili ni mwende. Mnasikia mademo kamba, wanapenda make. Kame kari bam bam, kana kaka mama raya. Na kisho tunenda London, but kumbe ni odhaya. Na kusaji kupenda tam tam na jini ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so vidole story kwa. Usichomeke you are my studio kwata PhD. Tupatana now kili money kama CUST. Social media, your social studies. So nowadays ukita kutikitha we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia syntopic kwa biology. Bora kuna chemistry Pamela can just follow me. Mbele ndoku kukwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki stack in bogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaji wa ndovu ni cool. OG
akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu. Akiwa layo shatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you.
Okay, baby, mashana mbe napenda form za kulenga lenga. Ana come na mi but ina meme soteka. Nimezoya njerinda luna violeta. Nimezoya msupa kinroll ya kapela. Atena gorilla wall siwezi penya. Unadai mate na uko form za ketepa. Kauwezi buy your drinks ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa kiss na kill your status.
Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you,
yeah, yeah. Hey.
You.
Kuna rada nilisahau kuambia. Kuna chumu moja tunafaa kupitia. Kuna mademu mashashola na mabia. Ia, ia, eh. Na pia mademu zare na vijana ni mia. Na kauta fika bei ntakuadisia. Vibes ni true, hakuna zabandia. Ia, ia.
Nimecheki Google Maps. Google Maps. Husky, kuna jam hadi nax. Nimecheki Google Maps. Google Maps. Husky, kuna jam hadi nax. Basi tutunye.
Bypass, bypass,
doko mdoko.
Bypass, bypass,
leo tutanyonga.
Bypass, bypass,
zitawakia.
Bypass,
no. Tutuk kwa bypass apana. Tutatumia Range Rover ya Savala. Tupite jamia ni nunwe kashata. Speed ya gari ube. chapa chapa, dogo mdogo ndani ya jipu. Leo tunanyonya ngata kama tika, niko kwa muti na rika. Lift si hubea maarifu.
Kama baridi na kutesa tesa, njoni kupe fall. Nipitishie pondi lefment ya indachei.
Benzima na Savara wanapenda ngama vela. Melanin rangi sawa, changanyisha na Ayela.
Nimecheki Google Maps, Google Maps, Husky kuna jam hadi naps. Nimecheki Google Maps, Google Maps, Husky kuna jam hadi naps. Basi tutumie
bypass,
wakabithi moyo wangu, wakaniacha na maumivu kidonda ukakiponya. Baby, hey, yeah. Usijeki ukama shaza, moyo wangu kukwarua. Awe ni waifu matenyo, so mchepuko wa darura. Baby, haluwa yangwe, asini pia michezo ya Mombasa. Makwini wange, sheri nangani. Baby, you're the one for me. Baby, I'm one on one. Baby, what do you want?
Nimekupea kura za roho yangu, my love. You're my number one. Index 001.
Acha nikupe kura za roho yangu, my love. You're my number one. Index 001.
Index
001.
Tangaza kwa radio na TV, hey, yeah. Kupanda miti nilisha sare, si mimi, I mean it. Usishike nare, hizo ruma sifiti. Kujitenga misidhani kamgonjwa na dakitari. I need you my baby, love you girl. Kukucheza misidhani kimara dona.
Kama niluku piga white, nikame die. Ako machingri mangwai, na be a light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni mwiko si mi uomekalia. Ni shere na itaki ma sheria. Sheria
time come, kuna shanadi ya mubu. Sheria lazima mfate juu ya serikali. Askari, sura yake wevi kaya kali. Kali sa,
lazima ufate kodi.
Sa kodi, basha tuwezi get cozy. Corona, corona tulishikiwa kwa kona. Na mbono, unendesha ni kamoko na kolera.
Afande sa,
sheria pia ni wera. Kukata maji, munajifanya musa. Na nusa watoi, mulioba nani ruhusa. Kipusa, this time tulibeba jovi. Uridorende, hajuta hata za hoa.
Ni manga, napenda life, napenda dema na jidai. Ati amevai, kama niluku piga white. Nikame die, ako machingri mangwai. Na be a light. Kukata maji ni sheria. Warugera inama chuchumia. Hiyo ni mwiko si mi uomekalia. Ni sheria na itaki masheria. Sheria.
Maji na sambuka, nikipleki na zinduka. Shitani ya mipanda jini mkata kamba. Serikali na pindua. Nindo kiboko yao, wakisleki tunapita nao. Tena haina kuchao.
Yani uu baby wendi mama yao.
Afane pita ndani, yani we chuma inalala ndani. Shamra shamra za kibabi, uu we enjoy the party. Napiga shere, yani mpaka kuche. Napiga shere, yani mpaka kuche.
Ni manga, napenda life,
napenda dema na jidai. Ati amevai kama ni luku piga white. Ni kame die ako majingri mangwai na be a light. Kukata maji ni sheria, warugera ina machuchumia. Hiyo ni mwiki kwa simi uomikalia. Ni sheree na yutaki masheria.
Nenanga kelele, leo ministero na kusongesha kidere. Speed is on 50 tukipungu zanga kede. Kaende kaende, ziraru raruere. Party tulifika kama tusha kata drinks. Inamanisha kutoka hapa jotu na mix. Shada inalula mina jing matagzin. Sezo shori anarusha nisha sianda kwa sin. Ati, yu kama mitu pige makofi. 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 Tupige makofi. Tupige makofi. Tupige makofi.
Fande.
Geuka mami nikupe juma ya doshi. Toto semebeba kola bigi na ni comfy. Soft, very spongy. Mukateka ndani ya keja niaka nyororo kwa konji. Kurombo sazi na titi tenda juni bouncy. Dance, baby suni shike kani sanse. Neta hepa wera ndoka pungi nika sosi uwe. A baby nina chuma ya mdosi ni wawe. Mudunga masinda nuka za hosi. Napiga misumari juku mbao josi kosi. Gai, 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 gai. No moka na ni bayi ndai ni pate niko high. Hey, muda niki bayi ngoi napenda kuriri mama nze kazi meni. Anyway, walai, hili ni uze mayai. Kuliko joni sote tadi ni jite uhai. Uwe, uwe, uwe ni ya fande.
Wow.
Yo kama mitu pige makofi. 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 Tupige makofi. Tupige makofi.
DJ 38K.
Aba!
Sito jifanya maproso. Kaja kukudanganya, kakumbuka before. Takupenda paka useme po. Kwako nitangangana, I will never let you go. Yeah, mtego ni nime na satanda bui kwa ukuta. Believe me, I don't lie. Nishacha nasa nimeweka nukta. I'm ready to fly.
I'm ready to fly with you, baby.
Yeah. Mengi ya kasemo koma mimi replaya. Wana penda tukikombana. Deti na kuchesea. Rosa wa umetume baki kidedea. Twende tukiongo sana. Wawili kama peya.
Unja kabati.
Vapeneza, nogesha tutoke.
Baby, punja kabati uwe.
Komesha, komesha, Aristote.
Fanya unaji pinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata. Fanya unaji pinda, pinda, kata. Mugongo pinda, pinda, kata.
It's the kids, baby.
Nibaki kwako, furaha yangu wepo wako, baby. Ukweli uko peke yako, nimeridhika mimi mwenzako, baby. Wengine wana ulicho nacho, chako changu changu chako.
Changu ni chako.
Kukuwacha siwezi bado, kukuchoka ndo kwanza bado, baby.
You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu mwaya. Oh my love, my beautifier. Oh my love, I desire wangu mwaya.
Na wewe buu, mustaki nchelewe. Wajenje wa sini zidikelele buu. Yote sababu ni wewe. Nafanya kwa ajili yako.
Sababu ni wewe.
Nafanya kwa ajili yako. Nistiri kipenzi nisijumbuka.
Nikisinzia nifunike shuka, siwezi kuchepuka mimi na kuokopa. Yani kama uji kwako natokota. You're my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu fire. Oh my love, my beautifier, take me higher. Oh my love, my desire, wangu fire.
Twende, tukorido sae ya dimangwae. Kina kemboi wamefika na walales. Hakuna gravity kwa mongo ni mabale. Najisikia kuna kakitu kwa wallet. Mtani litoka hadi kiwa manches. Sikupitia kibandaski kwa madhe. Sae katumbo kameja kuna gases. Juu ya kunyonya jug sipendangi glasses.
Nathani, sato ndakwa na ganje ni nani. Atataka makali tayari. Sasa niko maji na imagine manena niko kazi mini big big boys yezi gusa toy missy role model ni avoid na mbona buda nikileo niwaribu ganji nikisema pewa ati Monday ni kazi Tuesday ni katu Monday Wednesday si jala Thursday angoja Friday Friday
la 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 lazima sikuna sipige mingi sana lazima sikuna sipige mingi sana.
Mavu on the beat.
Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Ni mori after this ni lawama. Nastaki ma missed call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki ma missed call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu flight mode siko. Patana na msupa kukwa inbox. Acha sema difadela situ link up. Nayo nayo ni come show you ni simple. Next day is my vida asharipo. Hapo kwa Edgar ubare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake hako pissed off. Na mechi lisha anza kabla kick off. Lakini buda please not Supali ni mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ama lizaliwa ivo. Hini Robi chunga bibi. Kuna mafisi makialis magwiji. Na ukitoko singi zake baridi. Ni kawaida ni tabia za chichi. Si uongo napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Ni mori wa fadis ni la wama. Nastaki ma missed call spana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Nastaki ma missed call spana.
DJ Tati AD
Autafuna kitu mororo. Ya khesa sita. Napata supu kongoro. Mama ijuma. Biriani ya mama choro.
Kamote Bengtinga meni siti kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge sahani, dodge hepa, dodge vikombe, dodge mboch, ita masoja. Bengtinga anataka kuniua, ati baby utaniua.
Sitali
babe, supunguze kisirani, unatoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski niliambiwa ni muache siski. Kamote
DJ 38K spread it for them, yeah man.
Utapona na usichoke, piga sala kila siku ya maisha yako, Mungu anakuona. Weka shida chini, tupa mikono juu, wacha nikushow zile vitu wamedu. Wachana na wale wanakubeba udu, pigana na hali, sema yes I do. Weka shida chini, tupa mikono juu, wacha nikushow zile vitu wamedu. Wachana na wale wanakubeba udu, pigana na hali, sema yes I do.
Nikipanda mabega helikopta, masele hadi nguo zinatoka. Oh my, oh my, oh yo 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 yo, ay 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 ay, you I for lo 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 lo, oh ay 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 ay, yeah. Mashida zangu bae zote farewell, niko mtaa kama sim card za Airtel. Pokea then sifa zangu na mabrethren, I've never seen a man you forsaken. Can nobody bogo me, them blessings they follow me. Can nobody bogo me. Ameni, 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 ameni.
Mama, kwa maisha yangu wana tamba. Ameni, mama, uyu Yesu. Misita cheza chini, cheza chini,
cheza chini. No, 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 no.
Uyu Yesu.
Nasikia ni kupelekana na rada, pelekana na rien. Tangu tulipatana, sijabaki the same. Kwa tunaguti way back when I cheza chini mpaka siku utaka mche. Umeonja utamni wa Yesu of some. Ameanda karama, you ready? I am. Oh, ameni bamba. Safari ya mbinguni nipewe namba. Bamba, kwa kimi sitoki hata na kamba. Bamba, safari ya mbinguni nipewe namba. Bamba, kwa kimi sitoki hata na kamba.
Na mwanadamu yeyote kwa vile umenijenga, yeah, yeah. Na kenu my defender, misi na kesi kesi yoyote. So my agenda ni kukuzifue.
Na Yesu na mibango, wana mibango, wana mibango na wewe mami. Na Yesu na mibango, wana mibango, wana mibango na wewe dadi.
Roho Mtakatifu,
sugar, sugar,
na uwepo wako,
sugar, sugar.
Roho Mtakatifu,
sugar, sugar,
na uwepo wako,
sugar, sugar. Wana kula huu Dasara juu,
ya ya
devil wanna kula hoop.
chata.
DJ 38K.